Tunatafuta hela ili mtuchune, tumesha kakikao chetu wanaume. Watoto wachunga na moshi wazuri ukatae. Kama ukitaka kimo na shepu tafuta masai. Mahaba karibu Tanga na Zenji Mombasa utafry. Kuna watoto watabora Singida kama uko Dubai. Yale mashe, mashepu, karibu ni Mbeya kwetu. Ata Mwanza Bukoba ni wenzetu. Usiombe katize dada getu. Twenzetu wa Makonde viuno ni kwa stepu. Akikupa mgoni wepe kumuacha arudi wana Yesu. Tunatafuta hela ili mtuchune, tumesha kakikao chetu wanaume. Mademu anapenda hela, acha tujitume. Bairi upe vipure kama kunu na unune. Peponi wanawake weupe, peponi wafupi warefu, peponi wanawake weusi, peponi na wenye mashepu, peponi adina vimbau mbau, peponi pe, pe, peponi pe, pe, peponi.
Kusoma, Iringa mwenye dani noma, Mara na Babati utaona, Sakachiti Sumba wanga takoma.
Onyesha shepu, onyesha shepu,
watoto wa Nairobi.
Onyesha shepu, onyesha shepu.
Horo horo, hawana kasoro, napenda wapogoro, wa Morogoro, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, you make me call, Burundi na Congo. I'm coming tomorrow.
Stop it. Okay, who's your papa?